singapi. When I see me call yangu perfume, my sister do wanna come in my room. Wakisi kija wana farijika, nimesha gundu wako ninu nanzimika skill. Wanaizimika na yangu perfume, my sister do wana koma na mi room. Wakisi kija wana farijika, nimesha gundu wako ninu nanzimika. Wanaizimika yangu perfume, my sister do wana koma na mi room. Wakisi kija wana farijika, nimesha gundu wako ninu nanzimika skill. Every day na wambio taki kusikia, wakiwa na mademu zao wache kumkandia. Eti josidhine na kana wauni, basi wana furai tu kushusha thamani right. Hawatambui kwamba madame ndo ananizimika. Maisha na joishi kwanza na farijika. So mto good time lakini mafuwa na daka. Masa buti tu kibeo na zidi kupata.
J-O-S-L-I-A me
ni josidhine,
dia huyo wa shady.
Mina wa drive MCs kisha na wosa. Come on, mina alafu na buruza right. Nino manisha perfume ya beya juu, yenye nembo yangu tofauti na wenzangu, yenye kunukie sono mfano na kombia. Sio kwa mabitoza tama chizo na isifia. Kwenye rumu kikiendo kabisa wezi toka, uwe bitozi sister duba mamsila lechoka. Ina harufu nzuri perfume ya tari, na yinyu njiza tumya mwezi misina bad. Manizimika na yangu perfume, my sister do wanna come in my room. Wakisikija wana farijika, nimesha gunduwa kwa nino nazimika. Wanaizimika yangu perfume, my sister do wanna come in my room. Wakisikija wana farijika, nimesha gunduwa kwa nino nazimika. Chizi kibao tayarisha gombane nao. Sijui ni nini labda ni ya rumbaje zao. Wengine wana nita mitozi, etina za kifadha lafu mina mapozi. Siku juba, nini kinacho sababisha? Maisha jana kwenda tu mibaru nadatisha. Kumbe na weka bifu tu kwa my homies. Wakati nikikana unapiga some stories. Na wapa fact, vitu vinavyo nitokea. Nikikaga na mademu vile navyo ngea. Wana nigiza, mivile na ungea. Machizi wanasema mstari na jipigia. Kumbe ni perfume, oh my god, najo jinyunyiza. Matozi wana koma nami ya ninabomiza. Tena mbaja zaidi nikiwa nimependeza. Nipo tayari kwenda kwa demo wangu sinza. Machizi wana sema mina ringa, Taylor Street wananiponda. Baro tu wana ziri kuchonga, I don't know my perfume minependa. Machizi wana sema mina ringa, Taylor Street wananiponda. Baro tu wana ziri kuchonga, I don't know my perfume. Yeah, Pumps Paff. Ha ha. Woo. Producer Jonas, Dax, A1,
Abilai,
Sisters, NY. Ha ha. Yeah, beat my record. Chosudin, Nere Salam, Peace Daddy, Deal.